rock.
DJShowstead.com.
Southside. Atibuti. It's Bell. Ati uja anajujuka anasida na lubana anameluka anagulisa ati anabanda mie 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 ati anabroka ni boza ni boza boza ni boza 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 ni boza ni boza boza ni boza 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 ni boza.
First off, F off and your stupid thoughts. Upper manja ni separated the sheep from the goats, the chicks from the jokes. I leave those that love me the most. Uchayeka posting, doing your posting. Ati ni ma posting, wayamba na gossiping. Na ma story aja kwati ija ya musaluni. Paseka no seka monga cheni makalukuni. I'm like WTF iwe ziba zako. IDGAF bantu ziba nzako. Ziba funo kuona uchitika upangika na kamoto kanishi kwa zila wayambo kuko. Bafuno kuona uvutika utanganyika no shimika achiva java nanoka. Muuze chat maniga maninga. Sindiwe umalenga zuba ichoke nongena. Sindiwe umalenga kamvula tika mboloka. In a favorite color yanga boy ni pro. Obviously iwe chikala jako ni colorless boy. A careless party ve ukamba. As long as ni pema jieche chikamba. Ati uja anajujuka anasida na lubana anameluka anagulisa ati anabanda mie 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 ati anabroka ni boza ni boza boza ni boza 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 ni boza ni boza boza ni boza 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 ni boza ati anajujuka uja eve asebenze sana jujuka jealousy na kalicho ndiye vimatipaya osa konda cheva ganja vani wa bigi paya munzako ngavutika mufake mujipi bifankala na bipi before info ya mubunga mulizile pipi. Save a life, ndaba life, silly chipi. Unga musulele lo mailo ankala che presidio o VP. Tifunika makolabo monga janda na ke. Wasati kufaka na anda na it's not okay. Haso hadolo wakambia na panda iliche. Wasa konda kupeleka ma flowers kumanda eh. Tipasane support, tichitane comfort. Ponse tinkale musembot. Tinga fike patali just my thought. Kujakila na kuchingana iyo ni disease. Kuzonda na kudonsa na iyo ni beans. Kulibali perfect monse nsema bad ones. To jump higher you need a few steps backwards. Lelonga night time malanza joba likewise. Kulibe situ ili permanent otherwise. Ati uja anajujuka anasida na lubana anameluka anagulisa ati anabanda mie 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 ati anabroka ni boza ni boza boza ni boza 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 ni boza ni boza boza ni boza. Ati uja anajujuka anasida na lubana anameluka anagulisa ati anabanda mie 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 ati anabroka ni boza ni boza boza ni boza 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 ni boza ni boza boza ni boza.